amathambo enqondo esijane ezikhoyazi bamgakuthapha enhloko ingqondo ibotshiwe ngathi wenza iphondo into yophuma umlomo yimbatyo nesilono asikhisi banicinga ndilela nokwashiya ikapa kule meki ngabandenzisono xa ndimamela umculo wezirappers veske ndityhefe ndizamle ndifikelwe buthi nisezothetha ngam xa ndikhupha i-hit nizothetha ngam xa ndifake iringi nizohleba ngam ndisisixo egemini ngokubakhepha ngam khe niyeke mani nizothetha ngam xa ndikhupha i-hit nizothetha ngam xa ndimfake iringi nizohleba ngam ndisisixo egemini ngokubakhepha ngam khe niyeke mani Ndayeka nofakele slide isigila bafuna sithola ndisisitiko Anthanga nqaba onqanya ndihamba phezulu ndinamaphiko Wabona vusa iwash for the niggas xa ndibona zincela inkitshi Anasimile njengeslide yezinikisimini naxa zincula amagwitshi Anazini ndiphumle culture zange ndacinga ndizenxiba amabitha Anazini isezeweyo ezincane eziye zenkabi namsindo Akho zini ndisezohleka xa ndisiya ebhankini kwezigqibeli
zini Nah, this isn't igoli Sorry brother, this is folly I was rapping on the cooler boxes Seeing cops and robbers buying solis I want all the smoke like a sportly I don't talk to pigs and the bosses I am to pick tongue and hip hop What DJ my body means to be dory, Cops out now, you're in a blackout Saying Eskom's poofs, I'm a bad mouth Load shedding kilos in the crack house Stick eight and my knife gonna stab out 10 years and I didn't take a day off But I'm still on track like a racehorse They will kill your career when it take off And if it's World War now, then I'm Adolf I sold what I could as a hustler The boys in the hood was my brasser On the hardwood then I dunked her Ball in your bed, call me NBA youngster But don't forget the CPT For you it's a name, but it's more than a handle And if you win the rap for the scandals You wasting your taste like you Andrew
You know that I be with the G's You just come to the Cape for vacation Relax on the beach for the peace While we stuck in the zoo, fuck the president If we should meet, I'm a beast And go ape shit and break shit so that he can actually see What it means to be a product of our environment Straight from the street, Kaya Leach For the culture, for 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 Kaya Leach